yako kibudu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, tuspendi. Pashinye mafupi no dedi. Like, uko nishike uko. Uko baby, uko. Uko nishike uko. Uko baby, uko.
Dante, you give me sugar, mami. Make we come body,
make we come body.
Give me uku,
uku.
In summer over,
in summer over.
Make me all over,
make me all over.
Make we come body,
make we come body.
Yamuku, she tell me say she go loyal. Me no need to believe
her.
She go say I'm royal. Trust it to deliver.
Oh na na,
uku. Kama unani papa. Now nishike hapa
uku,
ah.
Freestyle uku,
ah.
Uku
kama unani papasa
uku.
Tena nishike hapa
uku,
ah.
It's the eye.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. When you unanifana, nifaya. Oh, wale vikara gosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku, wapi. Wapi nishike uku, oh, oh. Oh, nisana, nisana. Oh, nani maliza huku, nishike huku, huku, baby huku, huku, mi nishike huku, huku, baby huku, kata kidogo, nata na mikogo, nataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamojo. Kata kidogo, nata na mikogo. Nataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamojo. Oh, insana, insana. Oh,